Hey. Exclusive.
Gen 21 Mickey.
DYC Ramsey.
CP Rap Blocker.
Hey,
One, face TQ, goes to na ICQ. Kushendani mukali, pali smaki na IQ. Ya number two, ni zafusa KD. Kushana panga poshono, feeling a cup seat. Nolo kutifita jampa na nyimbu ya kihiti. Bubwa kali, ni zafusa kuwatizo. Ati ni wa king, ilo mazifila hivu. Kushipwa u king, umazifaka puweka. Wakimbu basu, isi kuhudu timaseka. Kushikundieke ni singoro rapa. Kapina ni TK, inaeva mavipanga. Olumipi ni wakimbu, wewazava mavipanga. Bafingu maa salute mawamusu Musabi vijiti kakasiti ni masuzio R.I.C. zima futana na biza Tindani mukali pali rio na sizo Mfanzi maansa zivali zampa Miki tiweze lepo umatipanga pasiti Na ine kweshe nyanga ienda atiso Nifuno ziva vose ienda atiso
Nifuno ziva ziva
Sama mama wanindani
Nifuno ziva mama mweo
Kingi waguma wanindani Liuze mkoni nindani Nifuno ziva nindani Ifuno ziva nindani
Kushe selepo ni seya olila Omepi ni taisi weyama kunda vufina Ukinga ni rapa komiu ni uze zina Olomepi ni gelo wanyashi na muziva Kusi mabichi ni mapinda mugiemu Walipi na sokolo ni vafana paplemu Kuma singa mi adon plemu Lizo na imba famusi elo likuna femu Kushe mukali selepo ni ndani Kusi music palito ni mvela nkani Top 10 imfika monga ni tani Na nyimbo sivali sama presenter no plani Safiti mikito kulio ise ni pentani James imesto si palundasi ni mayani Backspashes nisa enda kumayo Walibali studies wewa maimbo baso Kushifaluta ni selebo chemu loko Kosi mapasi yake no sense no scope Atili wana K-Banks bufana wa muloko hey. Fumu zilipe muzi veneza hubongo ni mufinzi Rapu wa matizi afu no blow up atitila binzi Banks meso munga kazizi rap Blower no sower waniwona no lower Muza blower vana hey. Mafasi maansa sivali tampa Miki tuweze lepo umatipanga pasiti Na ine kweshe nyanga ienda atiso Nifuno ziva vose ienda atiso
Ziva, ziva
Sama kuma wanindani
Nifuno ziva mama mweo
Kingi waguma wanindani Liuze mkoni nindani Nifuno ziva nindani Liuze mkoni nindani Nifuno ziva nindani
Nifuno ziva, ziva
Sama kuma wanindani
Nifuno ziva mama mweo
Kingi waguma wanindani Liuze mkoni nindani Nifuno ziva nindani
Ushe rapa mukali ku isti nindiani Lati sindine ni uze ngoni nindiani Marapa wapaka wapange J choir Itani fabricate the boys on fire 15 years ukali ya pukama Ukingi ni wanga basala vazinama I'm 10 over 10 but still they underrated I'm the chosen that's the reason why they hating I'm king you still underground like a minor I'm real nga Madrid you fake like China Time ya fika leta wiso diplowe Makingi yanu yanjenje mapa owe Rest in peace kuwa meneva ni fela Palibeti gayo sole sofu mwambela Kasidi James Kelly vanaenda kuti Venedizo Musafi vanaenda kuti Inewoi sinio badiense Bifu sinimadia leta kuchi sensei I'm the best over here and you all know I'm number one and the rest I don't know Mupando ni wanga kulibeanga poke Ngati unisa kila ama vale boso upwele Ok na wafana pa manji vanambo delela Nkani yo rapa ni ambira beba pelela Uzaka nkhalako kingi ni kaindo kufa Boy ni zime ndaba ninga inde too far Efo yaba
Nifuno ziva, ziva
Sama kuma wanindani
Nifuno ziva mama mweo
Kingi waguma wanindani Liuze mkoni nindani Nifuno ziva nindani Liuze mkoni nindani Nifuno ziva nindani
Nifuno ziva, ziva
Sama kuma wanindani
Nifuno ziva mama mweo
Waguma wanindani Liuze mkoni nindani Nifuno ziva nindani Liuze mkoni nindani Nifuno ziva nindani
Nifuno ziva, ziva
Sama kuma wanindani
Nifuno ziva mama mweo
Kingi waguma wanindani Liuze mkoni nindani Nifuno ziva nindani Liuze mkoni nindani Nifuno ziva nindani
Nifuno ziva, ziva
Sama kuma wanindani
Nifuno unaziwa mama mweo.
Kingu wa kumawa nindani, liuza nkoni nindani. Lifuno ziva nindani, liuza nkoni nindani. Lifuno ziva nindani.
Exclusive from Sam Up to Zipo.
Jefutu makosheni, heyo simpo ya siyu. Wa palipala kumasi. Ha, hila, man manzi. King, gay boss. Heyo Ntuna. One, win boy. Aga su plus. Hello, Musa blow aga.
Shady on the beat.
Hit after hit record. I'm feeling this vibe.